when I'm away. Okay, fuzzy when I'm me. Oh, baby, ni no get shit, baby. Oh, baby, no get shit, ni no get shit, ni no get shit, baby. Oh baby no gash, kwacho kushea na watu sitaki. Oh baby, boda boda yangu vipi nipande mishikaki. Siwezi, I no gashe, ni no gashe baby. Oh baby no gashe, ni no gashe, ni no gashe baby. Oh baby no gashe, ra tupu kupendana na wewe ratu. Nipe mimi kwengine we useme no. Mshinde ibilisi kwenye kichwa chako. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilio mapenzi. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilio mapenzi. Chochote tachonambia nitaridhia baba, hata ukiwa mbali nitasubiria. Nogeshe, nogeshe baby. Oh baby nogeshe, nogeshe, nogeshe baby. Oh baby nogeshe, raha, raha tupu kupendana na wewe ratu. Kushuka kisa nini? Na wewe ni mwenzako na kupenda na